Ingaba unesikhalazo sokungasebenzi kakuhle kwamapolisa?
Ingaba wakhe waphathwa kakubi ngamapolisa? Okanye wakhe waxela ulwaphulo mthetho kodwa awuzange wafumana ngxelo kwigosa eliphanda ikheyisi yakho?
Okanye ukholelwa ekubeni olo phando lwenziwa ngendlela engaxolisiyo?
Ukuba kunjalo, nceda uthumele izikhalazo zakho ku-Ombudsman wamapolisa aseNtshona Koloni. Tsalela iofisi ku 021-483-0669 okanye uthumele i-email ku-ombudsman@wcpo.gov.za okanye tyelela iofisi kumgangatho wesithandathu kwisakhiwe iWaldorf Building eSt George's Mall eKapa.
Xa sibambisene, singakuqinisekisa ukusebenza ngobuchule nobunono kwamapolisa eNtshona Koloni.